Lost be All Nations Gospel Publishers. Ukulahleka ehlathini elinezilwane ezilambile nezinyoka ezibulalayo kuyethusa kakhulu. Ukuduka okwadule lapho kungekho manzi khona, kungekho mgwaqo, nomqondisi, kuyoholela ekufeni. Ukulahleka olwandle oluphakeme ngaphandle kwekhampasi, ngaphandle kokudla namanzi, ngaphandle koseyili noma amandla emishini, ngaphandle kokuvikelwa ekushiseni noma emakhazeni, kuyinhlekelele. Ukulahlekelwa ezintabeni eziphakeme ezimbozwe iqhwa neqhwa, kuwukufa okuqinisekile. Kodwa okubi kakhulu ukulahlekelwa emhlabeni wesono nokonakala, ngoba kuholela ekubhujisweni okungokomoya, ekufeni nasesihogweni. Umhubi uyabhala, ngidukile njengemvu elahlekile, amahubo kunye kunye isishiyagalolunye ivesi kunye isikhombisa isithupha. Izimvu zidinga umalusi. Noma bayoba izisulu zamabhubesi alambile, amabhere noma izimpisi. Badinga umalusi weqiniso onjengoDavide, owabulala ibhubesi nebhere. Wayezimisele ukulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Siyamdinga uJesu, ongukuphela kwakhe umalusi othembekile noweqiniso owanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu, futhi asiholele emadlelweni aluhlaza nasemanzini okuthula. UJesu wathi, mina ngingumalusi omuhle, futhi ngiyazazi izimvu zami, nazo ziyangazi. Johane kunye iqanda ivesi kunye isine. Akwanele ukuba izimvu zibe nomalusi. Umalusi kufanele abe umalusi weqiniso. UNkulunkulu wathi kuJeremiya, abantu bami bebeyizimvu ezilahlekile, abelusi babo babadukisile. Jeremiya 5 iqanda ivesi isithupha. Ningabalandeli abelusi abalungile, abangabaholi abayizimpumputhe. Landela uJesu oweza ukuzobheka nokusindisa abalahlekile. Uyoqhubeka ebheka futhi esindisa labo abalahlekile. Uzoqhubeka efuna aze abathole. Eminyakeni eminingi edlule ngahlangana bazingeli ababili eningizimu ntshonalanga Afrika, abake baduka ogwadule lwaseKalahari. Bahamba omkabo nabantwana ngenqola edonswa izimbongolo baya ehlane. Bafika entabeni bagxumeka amathende. Ngolunye usuku amadoda amabili ayehambe eyozingela inyamazane, athola imikhondo yomhlambi wezinyamazane. Balandela lezi, baholelwa bashona phansi ogwadule. Sekuzohlwa umzingeli wokuqala wabona inhlwathi, wadubula izithandani, wabe eseyobheka owayehamba naye, kodwa wehluleka. Omunye umzingeli, ngaphandle kokutshela umngane wakhe, wayelandele esinye isiphukuphuku ayesilindele, sizoholela emhlambini ofanayo. Ngenkathi umzingeli wokuqala eqhubeka nokufuna umngane wakhe, kwangena ubumnyama futhi walahlekelwa indlela yakhe ngokuphelele. Wadabula ingxenye enkulu yobusuku, enethemba lokuthi wayezobona imililo yekamu eyayizomholela endaweni ephephile. Waqhubeka ehamba izinsuku ezimbili nengxenye, waze washona phansi ekhathele ngokuphelele, waphelelwa amandla futhi wanqotshwa ugoma. Ulimi lwakhe lwase luvukele futhi wopha futhi ulenga emlonyeni wakhe. Wayelahlekile futhi ebulawa ugoma esihlabathini esishisayo sasogwadule. Elele kuleso simo sokufa, waphendukela kuNkulunkulu ukuze amsize. Akakwazanga ukusho izwi elizwakalayo lomkhuleko, kodwa uNkulunkulu, obona inhliziyo yomuntu, wakuzwa ukukhala kwakhe. Kungazelelwe umzingeli owayefa wabona buqamama isiphambano, futhi esiphambanweni kweza ukukhala okukhulu, ngomile. Wayazi ukuthi kwakuwukhala kukaJesu. Kwadlula kubo bonke ubunjalo bakhe, njengamandla ashukumisayo, anikeza ukuphila. Ukoma kwakhe kwaphela lapho ebona ukuthi uJesu, indodana kaNkulunkulu, wayehluphekile esikhundleni sakhe esiphambanweni saseKalvari. Kunye Samueli kunye isithupha ivesi kunye isikhombisa noJohane kunye isishiyagalolunye ivesi kubili isishiyagalombili. Wasukuma eqabulekile, konke ukukhathala nokudinwa kwase kumshiyile. Wabonga uNkulunkulu ngokuthi uJesu wahlupheka esikhundleni sakhe ukuze aqabuleke futhi avuselelwe. Wabonga uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke ngokuhlangana naye ngendlela emangalisayo. Wabe eseqalaza wazibuza ukuthi uzothatha ngapi ukuze athole abantu bakubo. Lapho ebheka wabona ngokumangala, isandla esihle esasindanda cishe ngamamitha amane ukusuka phansi, sikhomba ngomunwe indlela eya phambili. Wathi esondela ngakuso ezibuza ukuthi isandla asibonayo ngesangempela yini, sahamba phambi kwakhe. Yisandla sikaNkulunkulu nomunwe kaNkulunkulu ekhuluma yedwa elandela cishe usuku nobusuku. Esho enyakaza isandla siqhubeke sinyakaze, lapho esamile, isandla simile. Ekugcineni isandla sama phezu komthombo wamanzi apholile. Waphuza kwaze kwaphela ukoma. Wathi uma ephakamisa amehlo ebona ukuthi isandla sinyamalele, wabona ngemuva kwezindunduma zesihlabathi eziseduze, amathende ekamu. Uthe efika enkambeni wathola abantu bakhe bekhuleka ukuthi uNkulunkulu ambuyisele ephephile kubo. Waphinde wathola ukuthi omunye umzingeli wayephakathi kwalabo ababemthandazela. Naye wayelahlekile futhi uNkulunkulu wambuyisela emndenini wakhe ngendlela ephawulekayo. Ngemva kokulandela indlela engafanele, wazithola elahlekile ogwadule futhi wazulazula ubusuku bonke efuna ikamu. Lapho sekuntwela ezansi wabona ngokumangala kwakhe, indodana yakhe eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala, imncenga isuka endundumeni eseduze. Wazibuza ukuthi umfana wayehambe kanjani yedwa ibanga elingaka. Nakuba imikhondo yezinyawo zomfana yayingabonakali, umbono wawucacile, kangangokuthi waqala ngasedulini, futhi waqhubeka, waze wawela izindunduma eziyisithupha. Lapho efika kwelesikhombisa, lapho umfana omncane ayeqhweba khona, waye wabona kude amathende ekamu. Ngokushesha wazithola eseceleni kombhede wendodana yakhe eyayilelezwe. Wabe eseqaphela ukuthi uNkulunkulu wayemnike umbono wokumyisa endaweni ephephile. Thina phela sifana nabazingeli abazingela izinto zalomhlaba, kungaba ingcebo, udumo, ukunethezeka, imali, injabulo, impumelelo, nokunye okuningi, ukuze sikhohlwe ukufuna umbuso kaNkulunkulu kuqala. Siyalahleka ogwadule olungokomoya lwalelizwe. Imiphefumulo yethu yomela uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo, size sikhale kuye ngokudangala, kuze kube yilapho uJesu embulwa kithi njengomthombo wokuphila. UJesu wathi, ngize ukuzobuka futhi ngisindise abalahlekileyo. Ubheka imvu elahlekile aze ayithole. Ubheka mina nawe. Ilahleka kanjani imvu? Ngokufisa okubi, ngokunganaki ubizo lomalusi, ngokusala lapho umalusi nezimvu zakhe beqhubeka, ngokulalela izwi lomlingi, noma ngokugijima ngaphambi komelusi, nokukhetha amadlelo akhe. Lalahleka kanjani umlahleko? Wayefisa ubumnandi bezwe. Wayengabongi uyise, wayengenwe uthando lwemali okuyimpande yakho konke okubi. UNkulunkulu walelizwe waphuphuthekisa amehlo akhe, ukuze angaziboni kancane kancane, kodwa ngokuqinisekile ekhukhuleka odakeni lwesono, kude noNkulunkulu noyise, abaqhubeka bemthandazela. Esalusa izingulube futhi elambile, waphaphama ebuwula bakhe. Wazishiya izingulube nenkosi, engamvumelanga ukuba agcwalise isisu sakhe ngamakhoba adliwe izingulube, wabuyela kuyise. Ngonile ezulwini, Nkulunkulu, nakuwe. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Akazange asole muntu omunye ngaphandle kwakhe, ngokuvuma ukuthi wonile. Uyise onothando wamamukela ekhaya ngokuthi, le ndodana yami ibifile, ngokomoya, futhi isiyaphila, okulahlekileyo kuyatholwa. Luka kunye ihlanu amavesi kunye kunye kuya ku isithathu kubili. Ake sithi owesifazane unezinhlamvu zesiliva eziyishumi bese elahlekelwa eyodwa. Akalayithi isibani ashanele indlu afune ngokuchophelela aze asithole. Athi eseyitholile abize abangani bakhe nomakhelwane, athi, thokozani nami, ngithole uhlamvu lwami lwemali olulahlekile. Luka kunye ihlanu amavesi isishiyagalombili kuya kunye iganda. UMaria noJosefa balahlekelwa uJesu ethempelini eJerusalema, bamfuna izinsuku ezintathu, baze bamthola. Izinkulungwane zamalungu ebandla aqotho zisalahlekile ngokuphathelene noKristu. Abakaze bamthole ngokweqiniso, abakaze bazalwe kabusha ngezwi nangomoya ongcwele ngokwamukela uJesu njengomsindisi wabo siqu. Balahlekile ngokuphathelene nombuso kaNkulunkulu, ngoba uJesu wathi, phendukani, ngokuba umbuso wezulu useduze. Ngokuka Matthew 3:2. Uma umuntu engazalwa ngokusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu. Ngokuka Johane 3:3. Khumbula, uJesu usabafuna abalahlekile. Uyakufuna futhi uma umfuna, uzothola umhlangano ojabulisa kakhulu empilweni yakho. Mhlawumbe ulahlekelwe ukuthula kwakho, ukuhlanzeka kwakho, injabulo yakho yezono, zithethelelwe ubufakazi bakho phambi kukaNkulunkulu nabantu. Sesha uze ukuthole kuJesu. Mhlawumbe ulahlekelwe impilo yakho, isikhundla sakho, umsebenzi wakho, iholo lakho noma mhlawumbe imali yakho. Lethani izinkathazo zenu, izinhliziyo zenu, enkosini enamandla okukuwisela konke, noma ngabe kuyini. Kodwa khumbulani, noma ubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho kodwa noma ubani olahlekelwa ukuphila kwakhe, ngenxa yami uyokusindisa. Luka 9:24. Ungazuza izwe lonke, ulahlekelwe umphefumulo wakho, onenani elikhulu kunayo yonke ingcebo yalelizwe. Sonke, ngaphandle kokukhetha, silahlekile ngokuphelele futhi ngokungenathemba ngenxa yezono zethu. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga, nezwi lakhe alinandawo ekuphileni kwethu. Kunye Johane 9:8. Akekho noyedwa wethu odinga ukuhlala esesimweni sokulahleka. Ngokuba indodana yomuntu yezela ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Luka 9:1. UJehova useduze kakhulu nawe, uma umfuna uzomthola, kodwa kufanele ukwenze manje. Funani uJehova eseseduze. U-Isaya 5:6. Ungaqiniseka ukuthi umsindisi ofuna umsindisi kanye nesoni esifunayo bayotholana njalo. Uma nimfuna, nizomthola. Ngokuka Matthew 7:7. Lapho usumtholile futhi usunikele ukuphila kwakho, intando yakho, nekusasa lakho kuye, khona ke yena, umalusi omuhle wezimvu, uyokuholela emadlelweni aluhlaza ekuphileni okuphakade. Amahubo 2:2. Nina enilahlekile mbizani manje. Ungangabazi, ngokuba bonke ababiza igama lenkosi baya kusindiswa. Izenzo 2:2. Phuma. Phuma emkhunjini wombusi wesono. Phuma embusweni kaSathane. UJesu uyinkosi yamakhosi nombusi wababusi. Umbuso wobumnyama unqotshwe uJesu inkosi yokukhanya nenkosi yokuthula. Phumani ebugqileni besono, ebugqileni bukaSathane. UJesu uze ukuzokukhulula. Ukhokhe inani lokuhlengwa esihlahleni saseCalvary. Wakufela ukuze akukhulule. KwabaseGalathiya 5:1, AmaHebheru 2:4-5. Phuma ebugqilini bokwesaba, ukwesaba ukufa, uSathane akugcine ngakho ebugqilini zonke izinsuku zokuphila kwakho. UJesu usinqobile isono nokufa, futhi wakwenza umboniso obala ngakho esiphambanweni, lapho afela khona mina nawe. Wangena endaweni yokufa futhi wanqoba ukufa. Wavuka ethuneni ukuze aphile phakade. Siphila ngoba yena uyaphila. Sibethelwe esiphambanweni futhi safa emhlabeni isono kanye nobumina ngoba uJesu wabethelwa esiphambanweni wafa esikhundleni sethu. Kodwa wavuka ukuze silungisiswe ukuze ngaye sibe nokuphila okuphakade. KwabaseRoma 4:2. USathane, owake waba ingelosi evikelayo, ingelosi eqaphayo yalelizwe, waziphakamisa ngaphezu kukaNkulunkulu futhi wathi, ngizokwenyukela ngaphezu kweziqongo zamafu, ngizozenza ngifane nophezu konke. Kodwa uNkulunkulu wathi, wehliselwa endaweni yabafileyo, ekujuleni komgodi. Isaya 4:2-6. USathane uNkulunkulu nenkosi yalelizwe unqotshiwe. Ngeke esakwazi ukubusa isintu, ngaphandle kokuthi sizithobe kuye ngentando yaso. UNkulunkulu usitshela ukuthi siphume ngaphansi komkhumbi wombusi wesono noSathane. Umise uJesu ukuba abe umbusi wesintu nenkosi yabo bonke, ngakho ke phumani kubo nahlukane nabo, isho iNkosi. 2 Korinte 6:7.